na kuachi kwe kuba mukwano ogumpade sazewo ningali nechichamu kumutwe Yesu nkwagalira dala Ebyensi byonna mbirabe tebikusinga Yesu Abantu bakwagala leero enkya ne bakukyawa Naye ate gwe omukwano gwo tegugwa kulokya Yesu ndiwo Yesu ndiwo zena Abanonya kabambuwe Nekwese mukwe munda Yesu ndiwo Yesu ndiwo zena Abanonya kabambuwe Ne kwese mukwe mta Ndiwo 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 Yesu Endoza sanke sona Siri kukwe na njini bulamu Ebyen si vyona vyantama Buli kasera nchaya nirakwe
www.djericom.com